It's 9-6, baby. Call na nikosha. Window faraja yangu usawa huu. Wangina lini tocha. Kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundia mediletea wewe. Navo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaga jembe. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweat, kabuja ni beti beti. Mendo yangu abe tight. Nikikuona na sweat, kabuja ni beti beti. Mendo yangu abe tight. Please don't get tired. Wana jaribu kukuiba. Shawafanya kitu mbaya.
Baby you changed my life. Kitokea tukiacha na Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka umauti wende wife.
Sipenda ni ugomvi, love for you I can fight it.
Mama nanweka road
juju.
Nataka twende town kwa miku. Penzi lako na umachanganya na juju. Na kama shule weni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweat, kabuja ni beti beti. Mendo yangu abe tight. Johnny Betty Betty, when you're young, I'll be tight.
I'm on a nweka road,
juju.
Nataka twende town
kwa miku.
Penzi lako na umachanganya na
juju.
Naka mashule weni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga.
Oh my girl you're fire. Moyoni mwangu sitaweka wiba. Nitauli na usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba. Shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweat, kabuja ni peti peti. Mendo yangu abe tight.